day, a dinky day. Once again on the dead. Holla at him at 0711-930873.
Yes, sir. Mr. Mark, you're supposed to touch my waist, oh. Don't touch my button. Why are you touching my button? You're supposed to touch my waist, nah.
DJ Adiki De.
Wanangoja ulewe wakubebe, wako rada wakusetie mchele, wakuchapie kila kitu bakindele. Mama hungry, wana tupa tupa macho, wanadai ule manzi ya Jackson. Bile anadandia biti ya Petru. Niko rada rada, nimeshika wangu faster faster. Hakuna time ya kulewa kifala, au sivyo utapata wajanja.
Nataka dance na Shiro.
Napenda walai ukitingisha unaniroga
roga roga
mina dai
dai
nishike shike
nishike tupige
tupige foto
kasafi kasafi
sani bibi madam madam hai unaniburuga kicho walai vile ma twins ina shake my speakers ina break unafanya rambo ato plezete den 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 bebeng bebeng bezicheze genge leta na nyuma na mini kupe walai sitaki mambo ya kisenge nataka cheza pia ruka ni kupepe nyama matamu sana kama pere mende mende
nataka dance na Shiro na Shiro
DJ Adiki De
nataka dance na Shiro.
Shit, let's be real. This DJ is fire, baby. Fire.
I'm a Naira, babe. Yeah. You have dollars.
Niko rada rada. Nimeshika wangu faster faster. Hakuna time ya kulewa kifala. Usivyo utapata wajanja. Niko rada rada. Nimeshika wangu faster faster. Hakuna time ya kulewa kifala. Usivyo utapata wajanja.
DJ Adiki De
nikaacha bibi Nairobi kwa muda wa miezi tano. Sikujua tani enjoy. Kila mara nikipiga simu sweetie atoa vitisho, anasema nitume dola kama sivyo atahanya hanya. .com lady waingata, .com lady umenitesa. Wayanza mangondo, wayanza mangondo, wayanza mangondo, mangondo, mangondo. Wayanza mangondo, wayanza mangondo, wayanza mangondo, mangondo, mangondo.
Leva, leva, denga bane.
Nilituma pesa kwa fudo.
DJ Adiki De.
Niliporudi nyumbani nilipata bibi na mimba kuzaa.
ni wa kihindi.
Dutch come lady, wengata. Dutch come lady, umenitesa. Wayanza mangondo, wayanza mangondo, wayanza mangondo, mangondo, mangondo. Wayanza mangondo, wayanza mangondo, wayanza mangondo, mangondo.
Kalimba, kalimba, oh, kalimba.
DJ Adikide. DJ Adikide.
Ama, niwe fundi wa kuigiza kakanumba Masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you love, uwe nami. Haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love, usiwamini. Ukisha wapa wana kwenda. Basi jilegezi, ni kubebe mgongoni, yeah. Nika nikulegezi, nikutunze kama mboni, yeah. Wakija wapotezi, ifanye kama uwaoni, yeah. Kisha uniongezi, ulivofunzwa unyagoni, yeah. Oh baby, asa dansi nikone Wabambi jo Ululu femi. Oh baby, asa cheza nikone. Basi cheza na mimi mwangwalo. Aha, mojongo mwaro pahi. Uchungu kiuziwa. Same mara sabini. Uchungu sakyalewa.
Baby cheza, kill him with the love. Baby kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino, nipe sigino. Baby cheza,
DJ Adikide.
Baby kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino, nipe sigino. Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pangwa na kicha.
Sawa.
Hey, na kicha. Unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pangwa na kicha.
Sawa.
Na kicha.
Wacheze kamare. Bebu siseme.
No.
Pitishia wa estima chini ya maji. Walambe umeme. Umeme. Ukifika kejani, chuna majani. Changu ni chako soko pedali. You are my honey. Yeah, yeah.
Cheza kambumbu wapige kinanda. Wajie misemo ya kanga. Shika kanchupa nishike kaganja. Baby, tukule nyama karanga.
Baby, cheza. Kill him with
shit,
the love.
Let's be real.
Baby, kill him with the love.
Dola
kwa meza.
Fire.
Sigino. nipe sigino. Napendo na kishi kishi kicha.
Sawa.
Moto umeua kicha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha, unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kicha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha, kicheza. Kicheza. Been waiting for this for a very long time, baby. Jueka waka kukanyesha na kukaka ukatena, baby. So let me take you to Banana Island. Let me show you what you've been missing. I pamper you with the designer. When you do like this and you do like that, I take you to Banana Island. Let me show you what you've been missing. I pamper you with the designer. When you do like this and you do like that.
Now the best of me, you say. Even a wretch like me, I'm blessed. Now go forget about me, no way. Willing to forgive when I transgress.
You know the best of me, you say. Even a wretch like me,
DJ,
I'm blessed. Now go forget about me, no way. Willing to forgive when me transgress. Ulinganishwi na yeyote. Nyota jua mwezi, wasikia sauti yako. Samaki baharini na ndege angani, na wanyama wa pori walisifu jina lako. Wewe kwangu generali, commander in chief. Sauti nipanishe makajema ikasing along hallelujah. You know the best of me, you say. Even a wretch like me, I'm blessed. Now don't forget about me, no way. Willing to forgive when me transgress.
Like me, I'm blessed. Now go forget about me, no way. Willing to forgive when me transgress. Him not to come around like a season. And when me need him, him dead for good reason. One time me rough up, I just want for please him. And tell me when me ready come for my freedom. Freedom, just come will want for me.
Kupanda kwanzia leo ni ite daddy.
DJ Adikide.
I wanna hit that spot. Baby call me honey.
DJ Adikide.
Asali ntatiririsha. Utaipanda kwandani. Vitendo nalipitisha. Mambo yangu sifanyi gizani. Saguni palama za chui chui. Tabia za kifisi Mr. Mbui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah. Baby go down low. Nijenge pulu ya mado. Baby girl utashawa na mado. Imagine shopping uende Bangkok. Itisha ondi na. Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down, I make you dance, oh. Only you make me spontaneous. You make me feel courageous like a boom. Unanifanya niwe generous. Waka 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 waka.
Unanifanya singi, unanifanya riley. Tena expensive, always you kuni buy me. Nina jeni yaho, magi mana ni timing. Niko in
I need a girl them. We want to tell them to ban the anthem. Need me a doctor to come on the floor. Cause this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no party, we've said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. Teach me, just
like a man. Like a little bit of ambulance. Que son damo que nama bambulas. Que coño supone que bambulas. Angi kikisha, chena di big di big. Like a little bit of ambulance. So ya mukhe dama pambulas, pambulas. Ike me shika niske, eh. Once again, the dragon level,
Jana nili kwa na shida mini, nisha si sot, iko easy. Kiyo na kunwa ndo rogi, nila zima leo. Dunda ni linga na niku, nataka ni kutoka wa ni bebe chuchu. Leo ni siku yangu ya kamwe so,
kita kutumi na hotu.
I want to know what's up.
DJ Adiki De.
Your honey pot is my number one in town. If you cook in a cook, I begin a cook. Anywhere she enter, baby, they cause kasala. Baby, more.
Your back I beat like a rat. I'ma sing it again, I'ma sing it again, baby.
This bubble back like a rat. Every day you dance fresh like a rat. Oh boy, you fresh like a rat.
Baby girl, pico pico baby, rora de dio.
Raku jaku rara gumya.
He get as you just say to me, they go.
Pico pico all your body.
Anything you say, baby, I go do.
Baby, don't be go hold your body.
He get as you just say to me, they go.
Make you take full control.
Pick up, baby, Lord, I did
you.
I gone out a low before they start to call me bomb bomb. Cause me and already to the lama lama. Everybody's happy and it's on and on, on and on. Baby girl, you can come along. We can take trips, we can go to London. I can take you round, we can reach it on. Tell your local DJ, you should put this on. I got a lot of girls in Zimbabwe. I get plenty KD for Harare. If you see waiting, I see for my life. If you know waiting, I do for my life. For you, I go change all my bad ways.
Jack, Jack,
India.
DJ Adikide
Nigeria baba. Nikimona nitasimama. Shetani aniandama. Ndo maana nilikimbia. Katika injili ya baba. Nikimona nitasimama. Wanipa nguvu kama Samson. Na niko na uwezo ka Solomon. Nina dance kama David. Na niko na imani ka Abraham. Shetani ameja mju niko na Yesu. Hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani ameja mimi niko na Yesu. Hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na sikwende. Sikwende ya Yesu sikwende. Sikwende 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 niko na.
Come on, come on, we the dance.
You are doing it. And then you put me in the kimali. I need
to save me.
Kula neno, kula neno. Kula neno, kula neno.
Kula neno,
kula neno.
DJ Adikide
KDL. Kula neno, kula neno.
Kula neno,
kula neno. Kula neno, kula neno.
KDL.
Uko na njaa, unatafuta dishi ya kushiba. Kuna dishi fulani KDL.
Ninakaa ngumu.
Nadishi anytime, any day, at a Monday. Nadishi daily, singo jipaka Sunday. Besha ya kija, nampa kipande. Tunadishi wote, tunapiga asante.
Joshua, one plus eight. Mawadi yake ndo mina meditate.
DJ Adikide,
ina educate. Shika, it's not too late.
Kula neno,
kula neno, kula neno. Kula neno, kula neno.
Kula neno,
kula neno, kula neno.
Like a baby,
Moji and Jabidi, we practice a heavy.
In class we party, in class we raving. Wakiuliza, washo in class na jibamba kabisa. Tell them na jigamba kwa jiza. When we think about what he has done for me, daily blessings coming.
Power.
So na shukuru niko sawa, so mina vimbada. Na mpa sifa kama kawa, so mina vimbada.
Vimbada, 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 energy. Bada bim bada bim bada bim bada bim bada 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 energy. Sinaji.
Okay, alright, ni show di baba.
DJ Adikide.
Na ukincheki hapa, nimetoka pa. Na kauni ya mimi, unaweza uliza shosho. Bila lisumbuka kwa soko, wala futuka ukoka. Sasi watoto wa songo, sano uri ya tandogo. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada. Na mpa sifa kama kawa, so mina vimbada.
DJ Adikide.
Vimbada, 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 energy. Sinaji. Vimbada, 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 vimbada. Dance imeshika mashinani. Kila choche kila mtaani. Dance inaleta burudani.
Adikide
dance na leta burudane.
Body in the street, body in the church. Come slow, take your time, you know a firash. Hell kuna ban, heaven kuna bash. Check if you wanna dance, OD dance. Power, simple dance you can manage. How we taji any dance college. Get in, step in with courage. Now tanga mke like you just take a hot porridge. Energy like all this ring is big and you know. DJ play gospel music more and more. For me say no I know. No, no I know. Odi dancing me shika mashinani. Kila tuche kila mtaani.
mashinani. Goda na muyuzi bila kujua ye ni nani ama nini. Hey, Dawdi alikuwa odi. I guess that's why sina nika odi. He was an ordinary shepherd. God bina kama kama ordinary dancer. Na tunume nifanya dance ambassador. Itakuwa feva odi ikishika Jamaica.
Pretty please for me, your tight pussy girl a squeeze for me. See the backers, backers, backers is a girl a man. Backers, backers, backers is a girl a man. Backers, backers, backers is a girl a man. Backers, slap your body so louder than clappers. Backers, backers is a girl a man. Backers, backers is a girl a man. Backers, backers is a girl a man. She want it hard on the floor like we no have mattress.
Party up in the air and every girl a cock it up. Every girl a fall a lean and chuck a back it up. Any boy don't want a girl a bang day them a fi cut. Me girl a farid and you need them a fi touch.
Rock it up.
One round that is not enough. Fat pussy girl look how you make me cock it up. When me think oh girl me happier than a pillows. Every girl a position in a need up.
See the backers, backers, backers is a girl a man. Backers, backers, backers is a girl a man. Backers, backers, backers is a girl a man. Backers, slap up your body so louder than clappers. Backers, backers is a girl a man. Backers, backers is a girl a man. Backers, backers is a girl a man. She want it hard on the floor like we not have mattress.
Girl bend over like a yoga class. CDGs them me a go send over fast. Girl a fat pussy we a bob on and off. Me stab it and broke like me shell out a glass. Girl a big body they fist the outer shaft. Woman your body blessed like a Jehovah cross. Dog give me no see girl me the overcast.
See the backers, backers, backers is a gyal a man. Backers, backers, backers is a gyal a man. Backers, backers, backers is a gyal a man. Backers, slap up your body so louder than clappers. Backers, backers is a gyal a man. Backers, backers is a gyal a man. Backers, backers is a gyal a man. She want it hard on the floor like we no have mattress.
Party up in the air and every gyal a cock it up. Every gyal a fall a lean and chuck a back it up. Any boy don't want a gyal a band day them a fi cut. Me gyal a farid and you need them a fi touch. One round that is not enough. Fat pussy girl, look how you make me cock it off. When me think oh girl, me happier than a pillow. Every girl a position in a dot.
See the backers, backers, backers is a girl a man. Backers, backers, backers is a girl a man. Backers, backers, backers is a girl a man. Backers, slap up your body so louder than clappers. Backers, backers is a girl a man. Backers, backers is a girl a man. Backers, backers is a girl a man. She want it hard on the floor like we not have mattress.
Anything you want, Lord, you got it. Anything you want, Lord, you got it. Anything you want, Lord, you got it. I surrender. Yeah, yeah.
DJ, I stick it.
Yeah, yeah, yeah. Anything you want, Lord, you got it. 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 I surrender. That's true. Oh, look, I'm tired of fighting you. I'm tired, that's true. Your love won me over. Your love took me over. Cause your love set me on fire. Your love take me higher, hey. Anything you want, Lord, I got it. Anything you want, Lord, I got it. Anything you want, Lord, I got it. Anything you want, Lord, I got it.
Baby, uko lirikali fit kama iyo skirt umeva. Ania kame mpis kwanza kama biki kapuka. Itiko kwa DNA tabidi umebanjuka. Ha, ha, itabidi umebanjuka.
the deal, deal, deal. Baby girl, no real deal. No ma anna ne no chamu killa time me no spill. I pata na go club, suna jonda lipa bill. Passing jau kaya na me juna jua me na go feel. Says if you cancel, come a madi ya mancora. But nije penda kwa kwa life yangu vi major. Mi baki na we mpaka tu shike mancora. Suna jua me na we ma baby si wani ne. Tanu kanu katila.
Nina mi dadi kaya rumba. Kibao kata kinyonga. Fukoni na mabumba.
DJ Adikide. Nungu
mechi lina sunta Yani bo 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 bo. Kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama dede dede. Gaki kingisha bo 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 bo. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zira za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata.
Katik, katika, katik, katika, katik, katika, katika, katik, katika, katik, katika, katik, katika.
Leni katoto kani, kako nindindi, kame kazi kame nindindi, nyuma mwi, kako mwimbindi, kana misifa shangindindi, lika fizi ya kitambo. Chambo, kapa kia na mdando, kaje keje karambo. Kana michezo ngoma nisindi mbali zombe. Na minapa kia za buwe ni muogwa jangombe. Yeni kana niko shaga ro o o o. Paga nasi mama de 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 de. Takitingisha wo 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 wo.
Like a TBT, hey. Missy pop but na romka DVD. Watch it go viral, VCT. Mastudio na mbiko na dhani metokia VCT. Hii hata watu wakahawa watati. Na wale wakupenda chai washati. Wangapi, washa it. Kuna venya sikia sauti solo na dayo mekali wachapati. Band of glass, bombo glad. Kuna venya hizo vitu mbili budas jai mix, pointing, pointies. Sai kuna venya niko na mapandia feelings. That's a toss nigga, na changa shillings. Keja convertible ni bomo wa ceiling. P.A. unadai ni kujenge. Nda kujenga ati mtuangu na muda we si bilingi.
Let them burn, 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 let them burn.
Follow me so magnetic. You are magnetic. Follow me so magnetic. You are magnetic. Yes, so love me, you're so magnetic. You are magnetic. Follow me so magnetic.
There's something secret hidden deep inside of you. A warm sweet feeling when I'm touching you. Oh, this must be love. This must be love. This must be love. This must be love. I still see for other girls. They want to rival you. They confuse you, baby, but they don't compare to you. Oh, this must be love. This must be love, yeah. This must be love, this must be love, yeah.
So love me so magnetic. You are magnetic. So love me so magnetic. You are magnetic. You're so love me, you're so magnetic. You are magnetic. So love me so magnetic.
Listen, this is to love me, I'm feeling. Girl, you're the one me you're thinking about. You give me that crazy feeling. That feeling, that feeling. I used to think that you want my money. Girl, you make me turn color green like a honey. If you want me thing, I will take you a far. And you want me, girl, you will find my way.
You pull me up like magnet to metal. Sexy girl, you deserve a gold medal. Who got me me tonight? I shame the devil. This must be love me, I feel me.
Must be love, this must be love. So love me so magnetic.
Baby, you inspire me.
DJ Adiki Day, once again over there. Holla at him.
You inspire my heart, my body take over my mind. And now you got give it in my soul.
Yes, sir.
You move your body to the beat, give me heat. You make any man to lose control.
Look at this,
you got everything I like. Let me confess, couple of joy and the viral. Kill like it to go for your mimi, now you feel for real. I promise, I'm gonna open your vibe. Moving cycle, ring proposal, make me wanna get to my knees. The queen of Afro dancer, you own the title, make your competition freeze. You miss it up, anyway, give me some of what you're serving, please. Cause your mind and your physicals, animalism, and you never get to serve.
Baby, you inspire me, inspire me, inspire me, inspire me.
Baby, you inspire me, you inspire me.
Naisinina bahati mbaya, kipi nilichokosea. Nikijaribu kutafuta, shida ndo zinakolea. Mifuko ni hali mbaya, sio kama najitetea.
Shit, let's be real.
Ile pesa ya kufuza, mbona nilikuletea. Mawazo yani, yananikolea. Nikupeni, usijepotea. Nyongonye lilinde peti isijetekete
vitungu mboga za majani 500,000 kwenye genge nyama tu nikupe milioni kwani unapika kenge sijana tu nimelipa pochi na doti za vitenge viatu juu ulivojumua kama unaduka mwenge chuma ulete chuma ulete chuma ulete sije kubadili jina nikakuita chuma ulete chuma ulete mama chuma ulete usiwe chuma ulete sije kubadili jina nikakuita chuma ulete pesa sio nguvu za milundi unyenywa jiwe juu chini. Kitoko na kuja na kundi, gharama zote juu yangu mimi.
All the stars.
Nasa pesa kama fundi, sasa mimi nitumie nini? Kila siku kushona kwa fundi, kama mpambaji wa shuli. Eti nguva inaita, mara mapande sita. Ushazari umeshika, hakuna fasheni na kupita. Kwezi ulikuja nita, nataka mchele tanisita. Mama mbono nanitisha. Kwani unafuturisha
mawazo yani yananikole nikupeni usijepote furaha yani inanyongonye lilinde peti isijetekete
vitungu mboga za majani 500,000 kwenye genge nyama tu nikupe milioni kwani unapika kenge sijana tu nimelipa pochi na doti za vitenge viatu juu ulivojumua kama unaduka mwenge chuma ulete chuma ulete
DJ Adiki Day once again on the decks. Holla at him at 0711-93-0873. Yes sir.
nikiwa nawe kama mwalimu. Ninajua nitahiti nguvu, nitashinda adui akileta majaribu. Unitayarishe, unibadilishe, mtihani nipite, mwito nitimize. Nijue kuandika, niandike maono yangu, nijue kuhesabu, nihesabu baraka.
Hey, my damn keep out around the clock. Hey, me crush all the one to fuck. My damn keep out around the clock.
Hey, I'm gonna take it, gonna give it to them. I get this, I mean, I give it to them. Really happen now, I don't want it again. Lie, mean, I give it again. So my damn dog, I'll be such in a time now, my body man. How many for sales, hey, my body man. Cause they got them in a time, nobody man. Cause I'm super, fuck your body though. Cause I got them, I get them, look at the taste. I got them, I get them, look at the taste. Hauna pimpo lako dimpo chikide. Hey, hey, baby gana chikide. Kuna vile wewe ufanya vitu zuri chikide. Ukitembea huku nyuma baby chikide. Hauna pimpo lako dimpo chikide. Figa yako sofe si lazima ate uwe baki topo. Unakonga juu usisuke baki topo. Taka uni bless ni kama wewe ni pop. Alafu ni pepele mende kama kandi sopu. Huna nipata ya bitch. Mbona unafanya ngana sikuwa na mafeeling. Tena unafanya ngana ipanga mami. Niko kwa kultu mamiti. Wanya wivu wanataka kukuteki ukikon. Wanataka kuniteki nimebaki alone. Wataki kututeki tunajenga home gun. Nitaketi ukikon. Chikide, kuna vile weo fanya vile tuvi chikide. Ukitembea huku nyuma baby chikide. Hauna pimpu lako dimpo chikide. Hey, baby gana chikide. Kuna vile weo fanya vile tuvi chikide. Ukitembea huku nyuma baby chikide. Hauna pimpu lako dimpo chikide.
DJ Adikide.
Wazazi wangu wamekusifia sana kwa tabia yako. Sura yako ya upole inanivutia. Shepu twiga mwenda pole na
najivunia. Oh, tupeane mapenzi iwachome, na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione, washike jembe wakalime. Mapenzi mazuri kukutana wawili wanopenda, sizidishe washauri, watasababisha tuje kugombana. Aye, angalia shepu, kawe masepetu. Angalia jicho, amisa mubetu. Karangi kake, Elizabeth Maiko. Yani we mrembo, wabahi na chukua jiko. Wino wangu wa milele. Na uzadaga, ili ninunue motoka, nikurizishe, unanipa furaha. Na nguvu ya kusaka chapani sikuangushe. Tuna nyota ya Adam na Hawa. Oh, oh, tunavyopendana hata wakituchukia ni sawa. Oh, oh, tuaminie mama, wanaona umenipa dawa. Oh, oh, wanaongea sana, chunga usije kuota mbawa. Oh, oh, ukanacha dilema.
Atadilipweza penzi nitafika mbali.
Nacheka Kiingereza,
yeah, mana nacheza ya watu na tupia mbali.
Yamani,
natabiri pweza, penzi nitafika mbali.
Kwa kweli hamtoweza,
mana nacheza ya watu na tupia mbali.
Basi baby nikubatie mama. Angalia shepu, kubatie kawe masepetu. Angalia jicho, amisamo betu. Karangi kake, Elizabeth Maiko. Yani we mrembo, wallahi nachukua jiko. Wino wangu wa milele, milele.
Wakati nalazimisha moyo kupenda, so kama ninakosea, ipo sababu ya mikurejesha namba ambayo ilipotea.
DJ Adikide,
aliye mtoto kumsusa mama, kisha chapwa ni sawa na mapenzi. Ukisha penda unasaa, hata kama ulishafanyiwa gaushezi. Nakumbuka nilijuta sana kupenda penda kusiko na thamani, ila hitaji la moyo la lazimisha kurudia zamani. Sote mie, yeah, yeah, yeah. Wewe, mi si
kuka kimbia
DJ Adiki
de Awalikwepo kitambo ukutaka kunyambia na kierere Takuposti vipicha wenzangu wananichora Na kusema ujuri Kwa mimi umenini maamani
Ukuniacha, 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 Je, wimbo la ala salamu una maana gani? Dogo, mbona kamua kuandika wimbo huu wenye uzuni hivi?
Lala salama ni wa baba wange mbale dadi. Alini wacha mimi nikiwa mchanga kwenye ministry. Moyoni sikujua kwamba maana ulikuwa ni huo. Naomba nikuulize swali la mwisho na sitaendelea kwa maana sitaki kulia zaidi, najikuta nikilia sana kuuliza you never know una maana gani.
Maisha ni mwangu sijawahi give up hata mara moja. Nilipoenda studio na kufukuzwa nilirudi tena. Asije vunja zangu sia, taka ye nipenda. Moyoni asinieke lama, taka ye nipenda. Asije kuja nizungua.
Yeah. shukrani zako tunasema happy birthday.
Again on the decks, holla at him at 07-11-93-08-73.
Yes, sir. Kata keki, kata, oh kata, kata.